onke mawakho thame kuye baye One of the major prophets Elijah Abekon. Kotwa ubkhona babo. Nokgotwa kwabo. Nokuba namandla kwabo. Akubenzi bafanele ukuthi bakhelwe amadokodo kanye naye. Antoku igama lenkosi. Because into ilahleka xa ngenxa yoqhobo omfundisi. That we honor so much and the grace that is upon a man of God. Selu sidida singasaboni noma uJesu noma umfundisi wethu omkhulu. Alibonga igama lenkosi. Amazulu aphendula ngenkazimulo. Uma besentabeni sebetha sibakhela madokodo kanye na.
Thank you.